Abantu abagala okukola Yesu byoyagala be bangi, abakuba ne bakola obuteesasira, bambi bakuba abakozesa buli ky'obawadde ssebo, balabye bakuba bangi wadde bakuba nnyo okubikola, naye ate balemwa. Samusoni ye muntu gw'otandirowoozesa, tirukya nakuba. Zijukira lwe yakwata oluba lw'endogoyi be yatta baali bangi. Yafuba yakola bye yakola nga yanyikira, bangi wadde bafuba nnyo okubikola, naye ate balemwa. Si ye yekka, oh, bangi balema. Kyenvudde nsaba onkwata omukono, nze nywele
ekaako omukono gwo Yesu, ambuza mu lugendo lulemye abangi, neetaaga kisa kyo ntuuka mawakanirwa awali abawanguzi.
Soko kuwangula